utamani Bwana nikae nawe e Bwana wangu, shauku yangu maisha yangu yote. Utawale Bwana, utawale moyo wangu wa kutamani Bwana nikae nawe e Bwana wangu, shauku yangu maisha yangu yote. Utawale Bwana, utawale
na moyo wangu wa kutamani Bwana nikae nawe e Bwana wangu, shauku yangu maisha yangu yote. Utawale Yesu, utawale moyo wangu wa kutamani Bwana nikae nawe e Bwana wangu.